bemkhulu inhliziyo kanti Jalu ya ujabulisi moya wami au jali uwe